Marka Simore Jenay. O wiɓe kadi
e gogo mbuɗa wiye on huunde e wonɓe ɗo ɓe meeɗa tamaade tawa yiyaani laamu Allah ngu ina arda baawɗe.
Balɗe jeegom caggal mum o nawi Pierre Yaguba e Yohanna o telduye mumen dow hayre towde. Mbaadi makko wahli e gite maɓɓe, comci makko mbatti ñirkude ndanwi haa hay guppoowo gooto waawa ranwinirde noon e aduna hee. Elias e Moussa peeñaniɓe ina kaalda e makko. E nder ɗum Pierre wiimo,
ceerno, gonal men ɗo ina feewi, ɗalmin darna ɗo caaleeje tati, aan gooti, Moussa gooti, Elias gooti.
O anndano ko haalatno, ngati kulol manngol koko jaggunooɓe. Ruulde ari huuri e maɓɓe, sawta ummiriiɓe e nder ruulde hee ina wiya,
oɗo ko biyammo kursinmi, keɗoɗeemo.
Ɗoone ɗoon almuɓe ɓe njeeƴi njiyaani so wonaa Yeesu ina heddude e mumen. Nde ɓe payee tellaade e hayre hee nde, o yamiriɓe woto ɓe kaalan hay gooto ko ɓe njii koo haa nde ɓii neɗɗo o wurti e hakkunde maayɓe fof. Ɓe njaɓiingol konngol kono ɓe ngoni e naamnodirde e koye maɓɓe holi ko firti wurtude e hakkunde maayɓe. Caggal ɗum ɓe naamniimo ɓe mbi'i,
holi ko waɗi sariyankooɓe wiide ko Elias foti adaade arde?
O jaabiiɓe o wi'i,
ko Elias adato arde feewnita fof tawde ko noon. Holi ko waɗi binndi ɗi ina mbiya kadi ɓii neɗɗo o ma leebto no feewi te ma jaggira kutuya? Mboɗo wiya on Elias ari ha gasi te yimɓe ɓe mbaɗi ɗum ko mbela no windira faade mumni.
Nden ɓe ngari ha e sara almuɓe ɓe, ɓe njii diɗɗal mawngal ina taari ɗumen, sariyankoɓe ɓe ina jiifde mumen. Nden yimɓe ɓe njiimo ɗum haali ɗumen kañumen fof, ɓe ndogi ɓe jaɓɓoyimo. O naamniɓe o wi,
holi ko njewtitton e maɓɓe?
Gorko goto jaabimo e diɗɗal he wi,
ceerno, komi gaddanɗomo ɓiyam gorko mo ruhu mumɗinowo mooli ɗo jaggemo fof o liɓanmo e leydi, hunuko makko jofo nguufu, o herjendir ñiiji, o yooro kos. Mi ñaagima almuɗɓe maaɓe yo niddumo kono ɓe donki.
Yeesu heɓɓiti wiɓe,
e heyma yontamo ala hoolaare, ko haa holi nden ponmi kadi wondude ma, ko haa holi nden ponmi kadi muñandema? Gaddane kam cukalel ngel.
O addana ngel. Nden ruhu o yiimo dimbini cukalel ngel, liɓi ngel, ngel woni e firlaade, hunuko maggel ina ƴufa nguufa. O namni baaba o o wi,
ko gila holi nden ngel wayni?
O jaabi o wi,
gila e ngel famɗi te saha fof ruhu o ina duña ngel e nder jayngol, kañum e ndiyam ngam halkude ngel. Yurmo min ballami so tawi haɗa waawi.
Yeesu heɓɓiti wiimo,
mbiyata ko somiɗa waawi? Huunde fof ina gasana gonɗinɗo.
Ɗoone ɗoon bammum cukalel ngel wulli wi,
mi gonɗini kono wallam ngati gonɗinde ina saɗirimi.
Nden Yeesu yi diɗɗal ngal ina doga ina ara, furi ruhu tunuɗo o wi ɗum,
ruhu mumɗinowo paannowo, moɗo yamirma ya yalto e cukalel he te woto naattu e maggel ko heddi hen ko.
Ruhu o wulli dimbini cukalel ngel doole yalti. Ngel wayno maayngel ni haa ko ɓuri heewde e wonnoɓe ɗon ɓe ngone wiide ngel maayi, kono jagge junngo maggel o ummini ngel, ngel dari. Nden o hooti galle haa almuɓe makko ɓe teeldi e makko, ɓe naamnimo ɓe mbi,
holi ko waɗi min donki riddudemo?
O jaabiɓe o wi,
ruhuuji baaɗi ni ko torogol tan riddata ɗumen.
Ɓe ngummi ɗon ɓe pecciti Galile. O yiɗano hay gooto tina ngati mo jannginanno almuɓe makko ɓe te emo wiyatno ɗumen,
ɓi neɗɗo o ma wedde e juuɗe yimɓe, ɓe mbara mo, kono e nder balɗe tati caggal maayde makko o wurtat.
Kono almuɓe ɓe paamano firo kan haala te ɓe cuusano namnade mo. Ɓe jetti Kafarnawum. Nden o heɓi to nder galle to, o namni almuɓe makko ɓe o wi,
holi ko jeddodiranno ɗon e laawol he?
Kono ɓe deƴƴi ngati ɓe jewtidanno e laawol ko holi ɓurɗo mawnude. Nden o jooɗi o noddi sappo e ɗiɗo ɓe o wi dumen
kala jiddo ardaade heedata ko caggal heddibe be wona carwoowo mumen
caggal dum o jagge jungo cugolel waddi dum e hakkunde mabbe o jetti dum o wiibe
kala jabbido cugolel honongel do e indam ko min jabbi te kala jabbido mi wana min tan jabbi kono kadi jabbi manel dum o
yuhanna wimo
cern min ji gorko goto ene riddire seedi neji indema te min kadi mo dum sabu o rewani e men
kono o wi
woto kadi mo dum ngati hay goto waawa wadde kaawi sey indam rutto haalami ko boni don e don ngati kala mo lundaaki en ko e men wondi e gonga mo de wi on kala dokkudo on horde londe ndiyam sababude ko almasihu o jey on wasata muk njenaari mum kala libdo e bakkat gotel e kondo cukolon kon ganduda ina gongdinimi jomum habbane hayre teddunde e dande wedde e der geec buri e mum so tawi ko sababune jungama janirta e bakkat tadngo ngati hebirde mo gurdam tigri kidam jungo woto buri e ma jogade juude didi nata jahannam jeyngol gol nyifata ngol don gindi nge foji ballidi mayata te jeyngol gol nyifata so tawi ko sababunde koyngal ma janirta e bakkat tadngal ngati natirde mo e gurdam tigri kidam koyngal gotal buri e ma jogade koyde didi beddeda e jahannam don gildi nge foji ballidi mayata te jeyngol gol nyifata te so tawi ko sababunde yitere ma janirta e bakkat lokninde ngati natirde mo e laamu Allah he dokkere buri e ma jogade gite didi beddeda e jahannam don gildi nge foji ballidi mayata te jeyngol gol nyifata goto fof ma safnire jeyngol no lamdam ni lamdam ko hunde mojjere kono so tawi lamdam suyti holi ko chafnirton dam onon jogode lamdam e ndermon ngurdon dejre